bomoza.com.
Hey, it's Coco Sangue, Captain Jenga Pelana, Sangue to my way, go back on the day. Good day, good day. No, I'm not saying I'm in my injury, but I'm alone.
This is a call of so good, I'm in me. This is a pin, I'm born, I'm gonna me. Washe, wawela, dungile, go to susekaya. Tembu chabulela pukona. Iba itonge lihle yithi usikhanyisele indlela.
Okay, kona ngizima ukwamukela ukuthi intwana usuhambile umama ungiduduzile wasokwenzekile bedaliwe kumene ngamukele nje kuse usilini usemashile mengiqhubeka nokukhala indlela zakho ngizimbile funa ukuqamba amanga ntwana yami ngiyakhumbula nginakukufisa ngathi mhlawumbe eduze kwami ukungabuyi yazi ukube kuya ngami ngabe mhlawumbe ngiyakuvuza noma ngicela nivuze mina ningitshela ukuthi bengiphupha omunye ungifonelile wasizothana ibhala uyazi lapho ekhona usilini lokho mfezi ubengakuthanda igama engigcina ukulibhala ukuthi ngiya Tanda, ngisenzama ukuqedelela mfezi ungavele ngakhala nginakho ukuthi no intwana yami ngisazoyibona nginakho ukuhlala ngibheka ifoni ngisho usazofona ukuthi awusekho kulo mhlaba even manje angikhona umele ukwazi intwana yami ukuthi angisoze ngakukhohlwa
This is a call of sugo ne meaning Fis uphinda ngikubone mnganami Washeshe wawela Kulungile kodwa ususekhaya Tembu jabulela phukhona Iba itonge lihle yithi usikhanyisele indlela
Okay, yazi silondo ngishiye nasi akekho umuntu ongasipholisa ngikhala kuse cause akekho umuntu ongangitholisa uzokwazi mhlawumbe ukukubuyisa ife ngekho ngisazokhala ntwana yami ngiyaxolisa khumbula leza nsuku kusa ngikubhalela ingoma khumbula ungifonela uthi waze wafukoma uma kuphela inyanga ntwana yami sizobona cause bengethemba ukuthi izophela usakhona ngithemba lapho ukhona ntwana uhleli ngokuphumula ngiyazi lapho ukhona nawe ntwana uyasikhumbula uhleli nengilosi emhlabeni uyasibuka Amhlambe nawe sikhokho ufise ngathi ungabuya Ukube ikhona ifoni lapho ngabe ngiyakufonela Yazi ukube kuya ngami ngabe ntwana ngiyakulandela Le ngome yakho sikhokho sami ngithemba uzoyimamela Iphupho lakho lokuqala ngifisa ukukufezela
This is a call of sugo ne meaning Fisa uphinda ngikubone mnganami Washeshe wawela Kulungile kodwa ususekhaya Tembu jabulela phukhona Iba itonge lihle yithi usikhanyisele indlela This is a call of sugo ne meaning Fisa uphinda ngikubone mnganami Washeshe wawela Kulungile kodwa ususekhaya Tembu jabulela phukhona Iba itonge lihle yithi usikhanyisele indlela
Besides, I'm okay. I'm born and learning. I'm also saying right. I'm because I'm honestly speaking. Yes, now I'm telling you guys. I'm doing good. You can get right. Yeah. I'm okay.